chakulo Nero wa sinyampa mbane limbuzo tulo Nengulo nyako mwute wechiro Mkwata wewa yosula sanga upilo Embera wecho mchi uvalo Wakuba mchiro mpaka mgandalo Kachinko kola saudalo Kamba kagen maukalo Na mkwano gongoli na mkilo Kamba kagen mpeziru kinyumbani Itula ticha, aliwa ticha Sebe na lota
to pull you my superstar with great pretend a barack and surrender your love is amazing it was a mungu zonda but I am busy bro to epica jagala mkudwa lekeza na nende sula but I am to do teachers how that city baka but I am entertainment and I show you sauda ya kuwa gala mpaka warumbe wali kunona nchogira kati shwati ugwa singa kabina olina magalo wange nebo ubuza bafana soka kula balijuzi kukandola iti itina uwa mwenyeza wa mechitangala ngomu sana nusubiza kinja kusala ke wange sana ili alingiri ya kawa kufunye mubi baby shina katemba kwa galana chaveka tunatume kwa ukana
iti na ticha aliwa ticha sebe na lota sebe na lota enamba ulanga na ante
Yeah.